uma siphila ngokwenza izinto ngezinga elicokemeyo nge-excellence, iqiniso lithi akusibo bonke abakujabulela lokho. Kubuya sengathi umoya ophakeme wokwenza izinto unomkhuba wokudluza kuzwele qede kuvuka amademoni omona kumadlapha nomadodgers bakulo mhlaba. Angikubingelele, phinde ngomukele futhi engosini eFresh. Ngingusibonelo BT Ngema ongumlomo kaBenet Diamond weChristianity Works. Ngazathu thizeni, empeni yami ngangihlala ngikuthokozela ukufunda esikoleni. Ngangiyikhandla kakhulu, hayi ngoba kwakumele, kodwa ngoba mina ngangithanda ukwenza. Okuyikho kwakuvamisa ukungenza ngiphume ngiqenqeleza, ngiqenqeleza phambili kumaklasi amaningi. Kodwa manje, ngenxa yalokho, kwagcina ezinye iy'ngane sezingiphatha kabi. Kwakuhlale kungixaka futhi kungicika lokho kwakwenziwa yilezi iy'ngane ezinye. Ngangaqondi kungani ngempela. Umame wayengitshela ukuthi ingoba lezi ngane zayinomona. Yebo. Kodwa manje kulelo zinga leminyaka engangisekulo kumbe lobudala, kwangakawakho umqondo lokho. Izolo, sibonile ukuthi uDaniel unyuke promotheke kanjani waze wayothi cinco phezulu emkhandlwini wobuholi kwenkosi uDariyu. Ngokunamandla wagcina futhi enjengomuntu oholizwe lonke, konke nje ngenxa yomoya ophakeme we-excellence ekwenzeni izinto. Daniel 6 verse 4. Kona abongameli nezikhulu base befuna ukuthola utho ngoDaniel oliqondene nombuso. Kepha abatholanga lutho nacala kuye ngokuba wayethembekile, akutholanga siphosiso nacala kuye. Okwagcina sebemqilize enkosini, okwagcina kufaka uDaniel emphandweni wengonyama. Sokuxoxa banzike kusasa ngalokho. Indaba la isekutheni inqobo nje uma senza izinto ngezinga elicokemeyo le-excellence zizowuvukuza umoya womonase abazungezile. Ngeshwa, i-excellence iletha abagxeki nezitha ngokwayo, zibe ningi futhi. Noma kunjalo, kodwa wona sihlobo sami, yenza izinto ngezinga elicokemeyo. UDaniel wayindoda abantu ababengayithemba, akazange enze inkohliso nasiphosiso enkosini. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje. Ungakwazi ukuthi lama audio wathole ngeWhatsApp, okwakho sithinte ngeWhatsApp le nombolo 067 706 0077. Siyakukhuthaza futhi ungene kuwebsayithi yethu uthole okuningi, ithi www.freshzulu.co.za. Inkosi mayigcine.